dihambile dibonile bandixelele bandinikile dingafunanga dingabuzanga Kuyehla kuyasa, kuyafa.